Wahayu Yahaya, surawol ɗiɗaɓol. Nden o wi'iyan, windan mala'ikaajo kawtal tokkuɓe Yesu wonɓe gariiri Aafisa wi'uki, min jogiiɗo koode ɗen ɗon joweeɗiɗi e junngo nyaamo, jahoowo caka fitilaaji jinaari joweeɗiɗi ɗin ɗon, emi anndi kuuɗe mooɗon, emi anndi on kuwi naa seɗɗa, on muñii nder torraaji ɗi njaroton, emi anndi on pijantaa kalluɓe, nden wi'ooɓe ko'e maɓɓe ɓe lilaaɓe, ammaa naa ɗum non, on poondiiɓe on tawii ɓe pewooɓe, emi anndi on muñii, on nattii torraaji kalluɗi, ngam am nden on comaayi, ammaa raa ko wooɗaa ɗum nanngirmi on. On alii yidde nde ngoodunooɗon, siftoree ko njoofunooɗon, tuube ngaɗon ko ngaɗaynooɗon ndennon, to naa non mi waranay on mi itta fitilaaru mooɗon to ndu resa, seyni to on tuubi. Ammaa on ngaɗa fii go'o boɗɗum, on ngañii kuuɗe ni koo laatanko'en, non no ngañirmi kuuɗe maɓɓe. Fuu gooduɗo noppi nanooji nana ko Ruuhu Allah wi'ata kawte tokkuɓe Yeesu, fuu keɓuɗo jaalorgal mi alaymo o nyaama ɓikkoy lekki kokkoohi yonki wonki nder ngesa Allah. Nden windan mala'ikaajo kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe samirna wi'uki, min woni arandeejo e cakitiiɗo, maayunooɗo jooni e mo woodi yonki. Emi anndi torra ka njaroton, emi anndi on ngalana ammaa on diskuɓe, emi anndi haala kalluka ka yimɓe metata dow mooɗon, wi'ooɓe ɓe yimɓe Allah ammaa naa ɗum non ɓe yimɓe sheyɗan. To on kulu torra ka njaroton Yeeso ɗo on, raɗɗum sheyɗan siryake maɓɓa woɓɓe mooɗon nder suudu cural, ngam ɗum foonda on. On ngaɗa e balɗe sappo on njara torra kalluka, ammaa njogee ko kooliiɗon koo ɗum waray on, min boo mi hokkay on yonki, kanki woni dokkal heɓuki jaalorgal mooɗon. Fuu gooduɗo noppi nanooji nana ko Ruuhu Allah wi'ata kawte tokkuɓe Yeesu, fuu keɓuɗo jaalorgal mayde ɗiɗawre meemataamo, waato o nattintaake hiite. Nden windan mala'ikaajo kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe gariire Birgamu wi'uki, min woni jogiiɗo kaafahi welki to koondu e wuttudu, emi anndi to njooɗiiɗon, on njooɗoo to sheyɗan laamotoo, fuu e non on ngaɗa ko mbiimi on. On alaayi hoolaa kiyan koonde ɗum warii Antifas ga'a jinɗo dow am mo goonga, ammaa e woodi fii seɗɗa ɗum nanngirmi on. E woodi woɓɓe nder mooɗon tokkuɓe ekkitinol Bala'amu, ekkitinɗo Balak no waɗirta Israa'iilanko'en ngaɗa ko wooɗa, ɓe nyaama ko ɗum hirsani allaaji fewre, ɓe ngaɗa njeenu. Non maa on ngoodi woɓɓe tokkuɓe ekkitinol Nikola tanko'en, tuubee jooni, to naa non mi waranay on naa ko neeɓi, mi honi daɓe e kaafahi burtoytooki daga hunduko am. Fuu gooduɗo noppi nanooji nana ko Ruuhu Allah wi'ata kawte tokkuɓe Yeesu, fuu keɓuɗo jaalorgal mi hokkaymo mannaa cuuɗii ɗum o nyaama, ɗon maa mi hokkaymo hayre raneere, innde heyre e windii dow mayre, walaa annduɗo innde nden seyni kokkaaɗo hayre nden. Nden windan mala'ikaajo kawtal tokkuɓe Yeesu e gariiri tayaatira wi'uki, min woni ɓiɗɗo Allah gooduɗo gite bo ɗemngal hiite, mo koyɗe bo njamdi mboɗeeri ngoggaandi. Emi anndi kuuɗe mooɗon e no ngiɗirɗon tokkuɓe yan, e no kooloriiɗon yan, e no tokkirɗon yan, e no muñirɗon. Emi anndi kuugal mooɗon ngal jooni ɓurii ngal ndennon, ammaa raa ko wooɗaa ɗum nanngirmi on. On muñanii debbo on ɗon Jejebel, bi'oowo hoore maako o annabiijo, ekkitinol maako e majjina yimɓe an, e ɓe ngaɗa njeenu, ɗon maa e ɓe nyaama kusel ngel ɗum sakkani allaaji fewre. Mi hokkiimo sharel ngam o tuuba daga njeenu ɗum o waɗata, ammaa o wañii o tuuba. Ngam non mi waɗay o nyawa nyawu kalluɗum, ɓe o waadata njenu bo mi torray ɓe torra kalluka, seyni to ɓe alii waɗuki iri kuuɗe maako. Mi waray tokkuɓe ekkitinol maako, sey fuu kawte tokkuɓe Yeesu annda min woni annduɗo nyumooji yimɓe e ko woni nder ɓerɗe maɓɓe. Mi waatanay koo moye mooɗon ko fottidi e kuugal muuɗum. Ammaa onon horiiɓe wonɓe gariiri tayaatira, ɓe tokkaayi ekkitinol ngool. On ekkitaaki ko woɓɓe mbi'ata sirru sheyɗan lugguɗum. Emi wi'a on mi yowantaa on wongal teddoral, ngaɗee ka hoolaa kiyan boɗɗum naa mi warti, fu kebudo jalorgal e wada ko bimi ha timmode mi hokkay mo laamu do le iduniyaru no nyaako ammo do hokkiriyan dum o laamor tobe e sawru jamdi o pusi pusi nabe bogojije leedi dum maami hokkay mo hodere subaka fu godudo noppinanki nana ko ruuhu alla wi ata kawte tokkube yesu